I said, love can make you do things like this. Kikosa upendo na kosa man na kosa peace. Love can make you do things like this. Kikosa upendo na kosa man na kosa peace. Kupigwa vijembe na vijino pembe, yo vita nisha shinda. Wanasema ukitaka chafu kongo na upinda. Ni ile hali ya kumpenda mtu paka wengine anacheka uchinga. Yani love kinja kinja, mapenzi yako out ninja ninja. Wenye penzi lako mini cheche kiche, wenye penzi lako mini taja na bimbea. Wenye penzi lako mini upepo na pepea. Kama umewasha moto na teketea.
Taruka mkoyo kakanyaga bala, kakutana na majama wakale takara. Some people don't know better than nothing about love. They don't even don't know what they got. For me you don't deserve that. Takomana wewe even though your life's hard. And I change life tafanya vitu kadha wakadha. Ni queen kabisa la kufimba kibig dada.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurupuni. Oh, 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 love is crazy. Love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Inni, mini, inni, inni, mani, mo. I feel like I'm going out control. Whatever you give me, baby, give me more. Mapenzi kupenda kwa roo tu kwa roo.
Bampa pa bampa, bampa to bampa. Mana sijui kana cheka unalia. Sama mapanga la vanga usamba. Indicator ya kushoto na kunja kulia. You confuse me. I'm walking, I didn't tie my shoes. Una maujuzi. Mwisho na mkeka kwa nyuzi.
When they talk about love, they talk about me and you. Unavunichanganya, mina isi you know what you do. What you do to me.
Umeleta mbali, usinshushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurupuni.
Oh, 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 love is crazy. Love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Classic music. Classic.